Yumva ni radio ijwi y'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'umukinyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri sanga muri kumwe na Jeanette Nshimyimana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Agasaro Kaburaga gishamikiye kuri muri sanga. Mu gice cya mbere cy'ikiganiro cy'uyu munsi turaganira ku gasaro kabonetse nyuma y'imyaka 21. Tuganire n'ababyeyi be nabo baba bavuganye bwa mbere nyuma y'imyaka irenga 18. Mu gice cya kabiri turabaha umwanya murangisha abanyu muri mwe. Hari ababyeyi bagize uruhare mu kohereza abana banyu i Burayi, hari ababwiye ko bagiye barabyishimira bazi ko bazagira ubuzima bwiza bakazabagoboka ruhinanye. Muraza kumva ko kugira umwana ntumenye amakuru ye ari ingoyi itagira impuhwe.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona, wicike intege. Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvisemo inkuru y'umwana w'umuhungu witwa Moise. Niyo nkuru wavukiye mu bitaro bya CHUK i Kigali ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1999, akabyarwa na Mukasine Odeta. Nyuma y'umwaka ntiyongeye kumugiraho uburenganzira. Nyuma y'imyaka 21 yaramubuze, yaje ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga atubwira ko ari mu Rwanda, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Nyabugogo, umudugudu wa Kiruhura. Ndifuza kubibutsa ibyo yatubwiye icyo gihe ku kuntu yatandukanye n'umwana we.
Nari ndwaye cyane, mfite ikibazo cy'uburwayi, mbona ngeze kure ngiye gupfa. Uyu mukobwa ruragiranye si nsaba ko yamumfasha kubera ko yari afite ubushobozi.
Mwapfanaga iki?
Nta kintu twapfanaga, twari duhuriye ahantu twasengeraga.
Mwasengeraga he?
Mu itorero bitaga Full Gospel Church.
Uyu mukobwa Rubagire Agnes se yakoraga iki icyo gihe?
Yakoreraga muri MINADEF.
MINADEF ni Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu cy'u Rwanda. Muri iyo minisiteri yari afite makahe kazi?
Nabonaga afite amabiro, sinzi ibyo yakoraga. Ndetse yakoraga yari afite biro akoreramo.
Yari afite ibiro akoreramo muri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda.
Yego.
Icyo gihe umuha umwana urwaye cyane, ni mu mwaka w'1999, ni mwaka w'2000, ni ryari?
Ni muri 1999.
Umumuhaye yakubwiye ko agiye kumurerera iwe, yakubwiye ko amujyanye he?
Yagiye kumurerera iwe ahantu yari acumbitse mu Kiyovu. Niho yamujyanye, nkajya namusura nkamujyaho nkamusura nkamureba.
Mu Kiyovu kihe?
Mu Kiyovu cy'abakire, aho bitaga kwa Kanyarengo.
Yaba se ariho hagituye magingo yatuvugana?
Ntabwo ari hagituye, aba ari hagituye nabamubona, naba naramubonye. Yarahimutse ajya gutura i Gikondo. Gikondo niho ndahashakisha ndahabona ndamusura. Nzinze yuga nari ntangiye koroherwa, musaba kugira ngo umwana mumpe. Arambwira ati umwana amaze kugira ubuzima bwiza, amaze kumenyera, wimumpureho, nta wundi mwana afite nkomeze mufashe. Ibyo uzi umusure n'abakuru be bamusure nta kibazo. Ndabikora njyana abakuru be baramusura, aragaruka bakajya ku ishuri. Noneho nongeye gusubirayo nsanga naho yarahimutse. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nta yandi makuru yemeye.
Nabonye yuko wanifashishije na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abana, bo umaze kubabwira ko uwo muntu yakoreye Leta kandi kumuzi ukababwira ikibazo cyawe, bakubwiye ngo iki?
Ntabwo bahise bansubiza, nakomeje gutegereza igisubizo. Barambwira ngo njye kwa muganga aho namubyariye nshaka urupapuro rwemeza ko ari uwanjye. Njyayo ndarushaka, ndarubashyira, hashize igihe rero nibwo bansubizaga ukuri iyo komisiyo ansubiza bari bambwira ko bo badashobora kumushakisha ngo ahubwo nimubona nzababwire bamfashe kumpuza n'umwana numva nta gisubizo kiza bampaye
niba ari kumushaka ukamwibonera kuki bari gukenera abandi kugufasha kumushaka
nyine banciye intege arambwira ngo bazamwishakire nimushaka ngo ashobora kutemera kuvugana nanjye ngo bo bakaba aribwo babizamo ariko namubonye nahita mvuga nabashije kumubona nta kintu byaba bifashije kugira ngo bo babifashemo nanjye ubwanjye nabyikora cyangwa nkitabaza abandi
madamu Mukasine Odette muri icyo gihugu cy'u Rwanda iyo hari ikibazo cyabaye ingorabahizi hari umuntu ugikuriye ukiyobora ugitegeka abaturage b'u Rwanda bakunda kwitabaza yitwa Perezida Paul Kagame nagira ngo nkubaze wigeze na rimwe utekereza ko ikibazo nk'icyo ngicyo nk'umubyeyi ushobora kukigeza ku wundi mubyeyi kugira ngo agufashe kukirangiza kubera ko ndumva kujya kubabaje
numvaga ntapfa kumugeraho ngo mubone amaso ku maso mbimubwire
ariko aragaragara ahura n'abaturage bakamugezaho ibibazo byabo
abonana n'abaturage ariko bisaba inzira ndende rwose umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Jeannette Nshimiyimana ndizera neza yuko na perezida wa repubulika akunda kumva ijwi ry'amerika bibaye byiza bafasha kubona umwana wanjye
hashize amasaha 24 ikiganiro agasaro kaburaga gitambutse nakiriye ubutumwa bwa Agnese Rubagire ambwira ati numvise ikiganiro mushakisha umwana witwa Niyonkuru Moyize ati nagira ngo babwire ko uwo mwana arije umufite amakuru rero nkayo sinari kuyatindana nahamagaye Agnese Rubagire ari Kigali mu Rwanda mbanza kumubaza amakuru y'umwana
Mwana arahari ni muzima arahari ni muzima ntacyo abaye
umwana umumaranye hafi imyaka 21 umurera uratubwira ko ameze neza kurera umwana imyaka 21 ni ishema ku mubyeyi wewe wese kumva bavuga yuko uwo mwana umufite utabifitiye uburenganzira byakiriye ute
ni ibintu rwose numva ntabwo ndi kubyakira neza kubera ko uwo nguwo mama we uwo ni byo koko ni mama we yaramubyaye ariko uwo ni umwana arabizi neza ko ari nawe wamuzanye iwanjye mu rugo ntanahari afite amezi 2 n'igice amusiga iwanjye murera gutyo mu bintu byinshi byagiye bikurikiraho urumva ariho umwana nyina yizaniye akamusiga ahantu kuvuga yuko hari n'ibindi bintu bindi bidasobanutse natangaye cyane
kuvuga ko yamwizaniye akamuguha ukemera kumurera wabigiranye urukundo cyangwa abigiranye inyungu hari ikintu mwasezeranye kugira ngo amuguhe
ngewe uwo mudamu uwo mwana yari amaze iminsi amuzana ahantu twasengeraga muri full gospel amaze ibyumweru 2 amusiragira navuga ko atari uwe ko nyina atanamuzi ko ari umukobwa ngo yacumbikiye ari nijoro w'umunyeshuri yambaye iniforome ngo mu rukerera aramucika arigendera amusigira umwana nibyo yatubwiye muri full gospel mu materaniro y'abadamu ku cyumweru nyuma ya saa sita njyewe rero urumva ko numvaga ko nakiriye umwana utagira umubyeyi yataye
ariko nyuma waje
rwose namwakiriye ari umwana we namwakiriye nk'umwana utagira ababyeyi watawe mu rwego rwo gukorera Imana
ariko nyuma waje kumenya yuko umwana ari uwe
nyuma y'amezi 7 nibwo naje kumenya ko ari nyina ari njye ubitubimenya ari undi mudamu ubitubwiye wari umuzi mbere y'intambara atubwira yuko uwo mudamu amuzi yaraje kukazi aho nakoreraga aho ngaho avuga muri MINADEF niwe watubwiye ko atubeshya uriya mwana ari uwe umwana afite amezi 7 mufite
nyuma wigeze ubona urupapuro na rumwe rugaragaza yuko ari we wamubyaye
naragerageje kumusaba urupapuro rwo kwa muganga umwana amaze kugira imyaka 3 kugira ngo mushirishe mu ishuri ari nanjye umwishakiye musanze aho yari akwiye kiruhura arabizi neza njya kumushaka ndahamenya kuko icyo gihe yahise atangira kumpunga amenye yuko byamenyekanye ko yihakanye umwana musanze yo ndamubwira ngo mu rupapuro wabyariye ubwira menye neza amatariki umwana yavukiyeho kuko yari afite imyaka itatu kugira mushishe mu ishuri arambwira ngo yabyariye CH arangije acika ibitaro nta rupapuro afite
ko yaguhunze nawe akavuga ko nawe wamuhunze kumuhunga warabikoze hari igihe wagezeho ufata icyemezo cyo kutongera kumubona
nyuma yuko bimenyekanye yuko umwana ari uwe kandi yaramwihakanye icyo gihe nyine nkora aho ngaho yahise ahunga n'akagaragata ntawamwirukanye mu kazi kandi akazi ninjye wari wakamushakiye yahise ahunga arabura nongeye kumushaka umwana afite imyaka itatu n'igice musanga aho ari ndanamuzana ahomba nyuma yaho rero atangira kujya mu baturanyi ababwira yuko yangize umuyaya ko yabonye umuntu umurerera umwana ko umwana abayeho neza ko azageza nyina amureba areba by'umuyaya yakoze ndetse mu baturanyi byose agenda kuvuga ibintu nk'ibyo ikintu nakoze njye sinamuhunze ntawe nari kumuhungira ariko icyo nakoze naje kwimuka bitewe n'akazi nakoraga mva Gikondo njya I Kanombe icyo nakoze ntabwo nongeye kumushaka ngo mwereke aho nimukiye naramwihoreye icyo nakoze kubera umujinya ariko umwana aramugumanye ndakomeza ndamurera sino sinamuhunze ntabwo namuhunze cyo sinamubwira aho nimukiye n'icyo nicyo cyabayeho
none ubuse umaze kumva ikiganiro ku Ijwi ry'Amerika ukumva ko umubyeyi ashaka kubona umwana we wumva ari ikintu witeguye kuba wa ukwemera yuko tubahuza kugira ngo noneho umwereke umwana
cyane rwose njyewe nta kibazo mfite cyo kumumwereka nta kibazo mfite cyo kumumugezaho nta kibazo mfite cy'uko bamenyana bakavugana bakabonana byose niteguye kubikora nta kibazo
agasaro kaburaga kabonetse
nkuko dusanzwe tubigenza ku Ijwi ry'Amerika iyi nkuru nziza y'Agasaro kabonetse twayigejeje kuri nyirubwite nahise mpamagara Mukasine Odeta alo
oui
ni Mukasine tuvugana
yego
ni Venuste Nshimiyimana ku Ijwi ry'Amerika
yego
nari nguhamagaye ngira ngo nkubwire ko umwana wawe nabonye aho ari navuganye n'umukobwa umufite
mubagiranye se mwavuganye
twavuganye
baramufite arahari
umwana wawe arahari yiteguye yuko naza bahuza kugira ngo ushobore kumubona
nabishimye nuko ukuri mane guhumugisha
urakoze cyane
ari hano mu Rwanda se
umwana wawe ari mu Rwanda
nishimye ni ukuri nihaye icyubahiro
biragutangaje kumva ko ari mu Rwanda
umva birantangaje kuko numvaga nta tekereza ko yaba ari mu Rwanda
Ijwi ry'Amerika uru wa mbere uri gitego
mbibutse ko Mukasine Odeta yari yitabaje komisiyo y'igihugu yishinzwe abana mu kiganiro cy'ubushize twabagejejeho bimwe mu bikubiye mu ibaruwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'icyo gihe Dr Claudine Uwera Kanyamanza yamwandikiye ku itariki ya 18 Mutarama umwaka 2018 abwira Madamu Mukasine ati tubandikiye tubihanganisha ariko tubasaba ko umunsi mwabonye amakuru y'aho waherereye nazatumenyesha tukabafasha gukurikirana ikibazo cyanyu maze kubona amakuru yuzuye ku irengero rya Muyize niyo nkuru nandikiye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana Dr Anita Asimwe naramubwiye nti hari umwana wari umaze imyaka 20 n'umwe ashakishwa na nyina mu Kasine Odeta. Iyo dosiye ikigo muyobora cyarayimenyeshejwe, yadusabye kumufasha, twarabikoze. Anyeshe Rubagire yarampamagaye ambwira ko afite umwana. Ndifuza ko mwagira uruhare mu guhuza impande zombi kugira ngo uburenganzira bw'umwana bwubahirizwe ntahungabane. Dr. Hasimwe yadushubije mu gihe kitarenze isaha imwe, adushimira amakuru tumugejejeho, kandi ahita tubwira ko ashyizeho umwe mu bakozi b'ikigo ayobora ushinzwe imibereho myiza y'abana, amusaba kuduhamagara kugira ngo tuganire ku cyakorwa. Byarabaye uwitwa Monique Mukamana yarampamagaye, dukorana amanama buri kabiri. Igihe twari twiteguye gusoza gahunda niho twamenye ko Dr. Anita Simo yavanye ku buyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana. Mu gihe gito twakoranye habayemo byinshi birengera umwana. Dr. Hasimwe hamwe n'abakozi mwayoboraga mwese, ijwi ry'Amerika ribashimiye umurava n'ubwitange.
Murisanga ni ikiganiro cy'izi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Namwumvise umubyeyi wareje Moise Niyonkuru avuga ati, ntegereje igihe ijwi ry'Amerika muzampuriza na nyina w'umwana nkamumwereka. Bombi narabahamagaye ntabateguje, mpera kuri Agnese Rubagire nkurikiza aho Odeta Mukasine, dore ikiganiro bagiranye. Agnese Rubagire ndamufite hano kuri telefone. Agnese Rubagire wiriweho?
Wiriweho.
Mfite Odeta Mukasine hano kuri telefone. Mwese muri inshuti z'ijwi ry'Amerika. Umwe nk'uko nabivugaga mu kanya yaje ku ijwi ry'Amerika ashaka umwana we, nawe uraza uti umwana nigiye umufite. Nagira ngo mutangire musuhuzanye, reka mpere kuri wowe, ni wowe mukuru. Mukasine, suhuza Rubagire.
Agnese muraho neza?
Muraho Odeta wa kera.
N'amahoro.
Ndamahoro, ndashima Imana ishimwe ko tubonanye.
Nukuri ndishimye cyane kongera kumvikana n'umuvandimwe wanjye hashize igihe twaraburanye. Nshimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yongeye kuduhuza.
Nanjye ndashima Imana kongera kumva ukuntu twumvikana mu mazi twese tukiri bazima. Ni igiciro nanjye narabyifuje, sinabibona. Kigali tubana nini, turaburana, ariko nanjye ndashima Imana. Ni ukuri Imana ishimwe cyane kubona ari muzima, nanjye ndimo ndi muzima. Imana ishimwe cyane.
Ni byiza cyane kumva ababyeyi mwembi muhuye mukaganira kandi mugasuhuzanya mu rukundo. Madame Mukasine, kuba wongeye kuvugana na Rubagire, uretse kuvuga nyine yuko byishimiye birumvikana, ushobora no kumubaza amakuru yandi nje ko uyafite menshi ushaka kumubaza?
Ndamubaza amakuru menshi ibaye myinshi, imyaka ibaye myinshi. Amakuru ye amerewe ate? Umwana amerewe ate? Abandi bavandimwe bameze bate? Amakuru ni menshi cyane. Mfite ibyishimo by'ukuntu tuzongera guhura nk'umuryango tukaganira. Ni ukuri ni umuvandimwe wanjye ukomeye, mbese sinzi ukuntu nabivuga. Njyewe byarangenze nkimara kumva yuko ariho n'umwana ariho ahumeka. Byaranejeje cyane kandi n'ibyishimo byandenze, kuko nahoraga numva mfite ikibazo cy'ukuntu nzabonana nawe, ariko nkasenga Imana. Imana ikambwira ati muzabonana. Ni ukuri ndishimye cyane byandenze.
Agnese,
nagira nyine babwira amakuru yanjye. Ndaho ndakomeye, ndi hano muri Kigali. Yego, ndi muzima, umuryango uraho, turi bazima, abavandimwe ni bazima. Umwana ngira ngo muhumurize mubwire ko umwana araho yarakuze ni umugabo ubu ngubu muzima ukomeye ari mu mashuri arimo kwiga ameze neza nta kibazo na kimwe afite rwose n'ukuri ku ruhande rwacu twese ari njyewe ari n'umwana turashima Imana ndi hano muri Kigali nta kibazo
nishimye cyane ndetse nabuze amagambo yo kugushima no kugushimira no gushima Imana ndumva nabuze amagambo yo kubivugamo uburyo mbitekereza ntabwo wabasha kubyumva umunezero mfite mbese Imana yacu ishimwe yongeye kuduhuza kandi ni ukuri ndashimira n'ijwi rya Amerika ryabashije kuduhuza twebwe byari bikomeye ariko ndashima Imana ko yaduhuje ku ijwi rya Amerika Venusi nshimiye Imana ni ukuri Imana izajya imuha umugisha mwinshi atubereye ikiraro
urakoze cyane
nanjye ndashima Imana cyane Kigali yabaye nini nyine turaburana arabizi ko mbere nahoraga mushaka tukabonana umwana ukiri mutoya ariko ubuzima nyine nibwo bwatumye tuburana ku Kigali yarahindutse kandi n'ubuzima bw'akazi nabwo umuntu abava mu ntara ajya mu yindi bituma tuburana nicyo cyabiteye naho ubundi narabyifuzaga cyane ko twakomeza tukabonana tugahana amakuru tugafashanya kurera ni byiza rero ko tubonanye nubwo wenda hashize imyaka myinshi ariko nta kibazo tuzakomerezaho aho bigereye dukomeze turere umwana akomeza kuba umwana niyo yakura aracyagukeneye ndetse mwana aragukeneye nanjye arankeneye twese aracyadukeneye rero aho bibonekeye aho bishobokeye ndizera ko tuzakomeza tukarera twese bikagenda neza umwana agakomeza kugubwa neza nk'uko Imana yamuremye nyine imwifuriza ibyiza nta kibazo ko Venesi tuduhuje n'ijwi rya Amerika igihe cyose bazabitunganyiriza tuzahana n'andi makuru urabizi ko twari n'inshuti tuzabwirana n'andi makuru yose tubonane umwana umubone bigende neza n'ukuri no gushima Imana ku mpande zombi ari wowe ushima Imana nanjye ashima Imana hanyuma bizagenda neza nta kibazo tuzabonana ubona umwana dukomeze turere nta kibazo Odeta ndacyasenga kwa kundi nzi ntabwo nahindutse Odeta ubwo ndakijijwe kurenza uko wari unzikijijwe ubungubu bwose ubwo ni ibindi bindi humura ndaguhumurije nk'umubyeyi w'umwana ndaguhumurije rwose utuze ube mahoro n'abana bandi urazi ko hari abonzi ubahumurize ubasuhurize ubabwire ko bazamubona ubabwire ko yakuze byose bizagenda neza n'ubwo njyewe ndasenga nta kibazo na kimwe kirimo bizagenda neza dukore iminsi mikuru twishime dushime n'Imana yacu yabikoze humura rwose ndaguhumurije nk'umubyeyi kandi wagize neza kunshakisha kuko njye sinumvaga wari imutso waragiye numva se nahera he se waba ukiri ikiruhura ko ariwo nari naragusanze mbere se waba wari imutso ugendagenda nkanjye ntabwo rwose nari mfite aho nahera ariko Imana ishimwe ko watekereje kunshakisha ukambona tukabonana n'ukuri tuzahura nk'imiryango twishime umwana kubone akumenye abone barumuntu bakuru be n'abarumuna be nibabahari simbizi n'ukuri ndaguhumurije humura mu gihe tutarabonana wicara uhumuye ushima Imana nanjye shima Imana dutegereje igihe Teniste yazaduhuriza tukabonana amaso ku yandi Imana ishimwe cyane
Mukasine ayo magambo meza y'ihumure hari icyo ushaka kuyongeraho
nukuri aho nabura kucyongeraho anyinshi yambereye umuvandimwe yambereye inshuti yambereye byose nukuri nanjye ndagira ngo muhumurize ko kumushakisha nta mutima mubi wari urimo nta kintu mushinja yabaye umubyeyi udasanzwe yabaye umubyeyi ukomeye mbese ntabwo nabona ukuntu mushimira njyewe ntabwo nabona ukuntu mushimira gusa Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izamuha umugisha utagabanyije icyo mwifuriza ni ijuru nubwo ntarifite ngo ndi ntari ku Uwiteka azarimuha kandi umwana nawe ndanezerewe ko hari akabari muzima bakuru be nabo baraho na murumuna wafite niwe bucura gusa ndanezerwa umunsi tuzahura tugahoberana n'ubwo koroni hari ariko tukabonana amaso ku maso nk'uko abivuga tuzategura umunsi mukuru mu muryango twakirane twishime twongere dusabane twaganiriye byinshi twasenganye kenshi ni ukuri nawe aho muragira umutima utekanye ntabwo mwanga ndamukunda cyane cyane rwose ntabwo nabona ukuntu mbimubwira
arakumva arakumva bimubwire mubwire kutamwanga
amaranga mutima ntabwo ari gukunda ko mvuga byinshi ariko ibyo mvuze ndumva bihagije Imana yo mu ijuru imuha umugisha mwinshi utagabanyije akomeze arerere Imana umwana ni uwanjye nawe kuva kera namye mbimubwira ko umwana ari uwanjye nawe rwose pe ni uwanjye nawe nta wundi tumusangiye ni njye nawe natuhuza umwana cyane amubwira ati mama wawe aragukunda kandi ntabwo yigeze akwifuriza isibo igihe cyose yakwifuriza gikiza
ngo ababyeyi mwe ku bandi babyeyi benshi benshi bumva ijwi ry'Amerika muri aka kanya ndahamya yuko benshi bababonamo ababyeyi b'indashyikirwa ababyeyi b'urukundo ababyeyi badatinya kurugaragaza mu ruhame ndetse no ku mutima mbashimiye cyane mbikuye ku mutima urwo rukundo mugaragaje nyuma y'iyi myaka myinshi 21 mutabonana ariko mukaba muganira nk'abahuye ejo mukaba mufite urukundo rwa rundi ruranga umunyarwanda n'umubyeyi nyawe ibi ngibi nibyo abana bose bumva ijwi ry'Amerika bari babatezeho ku babyeyi ndetse n'abandi tubigiyeho byinshi mu byerekeye urukundo nagira ngo mbizeze yuko igihe cyo kubahuza n'umwana gitegurwa tuzakigeraho twitonze mu nyungu ze kandi muri ababyeyi beza ndabashimiye cyane kubera icyizere mwembi ari wowe Mukasine Adele nawe Agnes Bagire mukomeje kugirira ijwi ry'Amerika ndabashimiye cyane
rwose Venuste nshimiye Imana iguhe umugisha mwinshi cyane n'umuryango wawe n'abawe bose izaguhaza uburame nabisubiramo ngo ijuru ntabyo mfite ngo ndiguhe ariko Uwiteka wo mu gihugu cyo mu ijuru ukorera zarisihera
urakoze cyane nawe Imana ikumbera umugisha reka nsezere no kuri Anyesiru wagire nawe ndakwifuriza amahoro menshi
murakoze cyane Imana ibahe umugisha igikorwa wakoze kirakomeye nacyo ntabwo cyoroshye wakoze cyane Imana iguhe umugisha ibane nawe gukomereza amaboko uzafashe n'abandi babyeyi baba babikeneye nk'uko kwacu urakoze wane n'Imana
y'Amerika
banywanyi b'ijwi ry'Amerika
bakunzi b'ijwi ry'Amerika
ku itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi radio yanyu ijwi ry'Amerika
izuzuza imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
amakuru yizewe y'imama agasana imitima ijwi ry'Amerika
ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye
dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga y'Amerika
tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere kw'ijwi ry'Amerika
murwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 ya radio yacu turifuza kuganira na bamwe muri mwe mwahuye n'abanyu na bimwe araburanye kubera itangazo ryatanzwe ku ijwi ry'Amerika bari mu nkambi z'abagira kagitu na uzira abari Katale na Mugunga abari Kabgayi Bugesera Kibungo na Byumba tuzaba kigurira ikiganiro cyihariye ku cyumweru tariki ya 18 twandikire kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa se kuri email radio yacu @gmail.com usige telefone yawe tuzaguhamagara. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Undi mubyeyi urangisha umwana we ni Monica Nyiraneza uri Nairobi muri Kenya, amaze imyaka 25 atandukanye n'umuhungu we Alain François Mulenda. Monica Nyiraneza, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
None uyu muhungu wawe Alain François Mulenda mwatandukaniye he?
Batandukaniye muri Congo ikiri Zaire. Ubwo hari nko mu 1996.
Ko Zaire ari nini cyane, wamusize hehe?
Nari musize muri Congo ya Uvira, niho nari musize. Musigira musaza wanjye ndi Nairobi. Ubwo ndetse naje Nairobi ngira hano muri 1996 mu kwa mbere, nsigira musaza wanjye ariho ndetse yari ari muri famiye, niho namusize. Nabo bahava bakomeza bajya muri Zambia. Bageze muri Zambia bagiye bajya muri HCR bakora ndetse akantu kakagurupa ari abana batatu. Umwe ari uwa musaza wanjye, undi aruwa wanjye, n'undi aruwarubahagarariye ari mukuru wa izindi mbese zindi mwe na muramukazi wanjye umudamu wa musaza wanjye. Bahamaze mbese ubwo imyaka 6 niho babashije kwikomererwa kujya mbese muri hasi sere, niwe yemeye tugomba kubajyana muri Australia, ariko bagenda bafite idosiye y'amazina y'igikongomani mbese.
Aha, ikaba ariyo mpamvu yitwa Alain François Mulenda.
Ariko mbere amazina ye yitwaga Ndagijimana Jean. Kandi bana rero bana basinze amazina biyise, umwe mbere yitwaga Christina, ibindi bye ntabwo mbizi, undi yitwaga Jonathan. Jonathan niwe wari mukuru rero muri abo bana, kuko yarangije na secondaire mu Rwanda. Ubwo bangenzeyo umwana tukajya tuvugana, akambwira yuko mbese bahageze bajya gutangira kwiga, bakabasha kubasha kubafata neza mbese bakabasha kumenya ubuzima bwabo uko bumeze. Ariko bagezeyo hashize igihe, umwana akajya atangira kumbwira, akambwira ko ari gukosana mbese ko atari kumvikana na Jonathan kubera ikibazo cyerekeranye na n'ubwumvikane bwabo, akamuhango amadolari 5 kandi bitabwo mbese ubwo bagiye babishwaniramo, umwana akavuga ati jyewe uko ntahunze ntabwo ariko yagombye kunzunga muri make. Ati kuko jye nanjye imyaka mfite imaze kuba myinshi, ati ntabwo ndi umwana wo kuba nahabwa nk'amadolari 5. Nyuma yaho umwana akagenda agera utubazo nk'utwo, jye nari nifitemo nimero za Jonathan mbese nari nzifite.
None se wigeze uhamagara Jonathan muraganira umubaza imibereho y'umwana wawe?
Twaraganiriye ndamubaza se bite mumeze muti iyo ngiyo, ati jyewe nicyo nanakubwira kugenda agira ngo ngusabe kutazongera kumbwira iby'umwana wawe, ati kuko nk'ituri kumvikana, ati jyewe ati nagukoreye igikorwa nk'ikati mugeze hano murazungu, ati jyewe ntuzongere no kunshaka, ati ntabwo tuzikumvikana ndetse nawe kandi ari jye mukuru muri aba bana b'igihagaze ndi mukuru. Nuko ndamugerageza kumubaza mbese ni ibiki ni ikintu kibazo umwana kandi ruko undi bisavuganye na kabiri atubwo ndagira ngo ngitezereho atike nagukoreye nuko nakuvana umwana muri Afrika nyuma yaho umwana agomeje kumbibira nyuma yaho ajya mu bitaro akavuga nk'umuntu mbese w'umusazi umuntu mbese ikubara yera nafashe nimero zanjye akambugisha ambwira ati jyewe ati baranyise ati nta byuzuye ati ndi kubwira baranyise ntayo bebwe ibyo ari byo nyuma yaho hashize igihe nkagira ngo wenda yaba yananavuye mu bitaro nkavuga ntibyo yenda iriya baba bafite mbese ibyangombwa yenda no kubavuza yenda barabavuza nyuma yaho hari n'ifoto nari mfite banamufotoye ameze mbese yambaye ibintu by'amasazi ubona ari umusazi ku muhanda uwari kumfasha rero nawe nari mfite nimero ze uyu aremi paul nankoko ndazishaka nazo ndazibura cyane muri telefone banki nawe mbura amawasi ndetse mbura umuntu wamfasha ngo abe yansakire nimero ze
aho ngaho utuye wigeze ugerageza kwegera nka ambasade ya Australia kugira ngo uyibwire ko hari umwana wawe ufite ubwenegihugu bwa Australia ubabwire yuko wabuze irengero rye urebe ukuntu yagufasha
hano ntabwo nigeze niyambaza ambasade ahubwo nagerageze kubaririza abantu bari hanze bose ngo bantabare bambwire nimba uwo mwana baramubonye cyangwa babaririze n'ahandi hari abantu nagiye nsakisha nimero zo muri Australia mbabwira nyamuneka mwambarize mukambariza hirya no hino bati tuzagushakira undi ati tuzagushakira undi nawe bigeze aho urabona ikibazo cya korona nicyo kikubitamo nicyo cyagiye kigabanyagabanya rero kugira ngo bamfashe bakambwira bati noneho hano nta muntu ukigenda turi ku mategeko ya korona ariko ahandi abo bantu nibo nasasaga ko bamfasha yenda byihutirwa bariyo ngiyo uretse ko nabo barambwiraga batese bati dushakira hano utazi aho umwana atuye nta mpapuro z'ahantu yari atuye uzi hose bati ni ikibazo nanjye nari mpapuro ahantu nasasije bigeze kunyoherera za adresi ibintu byo kuvandimwe ibintu byo yenda navuga ngo ni kusiga sindi adrese yari yarazimpaye iziguma muri telefone nzandika muri telefone nk'uko byari birimo sinigeze nibuka ngo mbe nabyandika no mu dupapuro ntabwo nibuke rwose ariko umwana yantaye adrese zawe hose arambwira ati dore aho ntuye naka ariko byaza kugusura ntugire
ikibazo ni ukubuze
umwana wari ugize imyaka 30 n'indi kandi mutegereje w'ibintu byinshi cyane yenda nawe kandi nifasha nkumva ko nanjye mfite umwana mukuru imyaka 30 urayumva namubwiye ndetse n'imyumvire ni n'itandatu ndi muri primeri kugeza na n'ubu sinzi amaherezo yishyuze uko ari cyo
wambwiraga kandi ko uwo mwana wawe afite se wabo witwa Alain Paul we hari icyo yagufashije
abimfashijemo mbese aho nongeye gushakisha nimero ze ariko nawe niwe wanshakishije ntiyagiraga nimero zanjye yari yarazibuze tugeze kujya tuvugana mushyikiriza n'uwo mwana umwana mbaje ese mama nta data simugira ntawe uri we yitabye imana mu ntambara yarazi n'ikinyarwanda ati none na mwene wacu ku ruhande rwa gasatite ntireka mbe nzagushakire nibwo naje kubona rero areni poro ndabubwira nti naramubonye nimuvugane mujye muvugana akugire inama cyangwa se umubwire uko uriho nawe ntibigurumva byose byaje kuzamba are nabura nimero zanjye umwana turamubura byose birazamba mbese naho byagiye bikwiye ubwo byose byagiye binsanga ubwo niyo mpamvu nari mbonye mbitabaje nkumva mubashije kuntelefona ijwi rya Amerika nyamuneka muntabare nimba mubashe kuba mwabaririza mukareba ko mwabona uwo mwana rwose byanshimisha muntabare nk'umubyeyi mugerageze uko mushoboye mubaririze ku bantu bose mubaririze cyane cyane muri abo bavandimwe banjyanye n'uwo mwana kandi barahari mubigerageze kandi mwabigeraho mwagira icyo mundusha kurushaho ndangahamwe mwagira icyo mugera mukabimfasha
ndabashimiye rwose kuba yandubashije kungera ukambaza amakuru ukambaza icyo wamfasha ibyo nibyo byibanze kandi Imana irahari byose tuzabigeraho
Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona Wichichi ntege Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe
byaragaragaye mu mateka ko kenshi abana batandukana n'ababyeyi babo kubera intambara cyangwa se ibiza bibakwiza imishwaro ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1994 igihugu cyahoze cyitwa Zaire cyari gifite impunzi z'abanyarwanda zirenga gato 1,250,000 benshi muri bo bari abana n'abagore nk'uko bigaragarira muri raporo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryagejeje ku nama rusange ya Loni raporo yasohotse ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1995 umubare w'abana batagira kirera wariyongereye kubera ko ababyeyi bagendaga bagata abana mu marembo y'imiryango ifasha itegamiye kuri leta kugira ngo barebe ko baramuka kabiri hari n'abana bahabwaga iyo miryango yari yarashyizeho ibigo birera abana b'imfubyi cyangwa se bari bonyine Ndekezi Jean Claude ari mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu mudugudu wa Ntora mu kagari ka Ruhango yaduhamagaye arangisha mushikiwe
Ndarangisha mushiki wanjye witwa Uwamalayika Angelique twatandukaniye muri Congo hari 96 hari muri orferi na nyine ya Gol ikibumba
none nawe mwari kumwe muri icyo kigo cy'imfubyi
wari muri orferi na yari mushiki wanjye wari warajyanye na Uwamalayika Angelique
hanyuma uwo mushiki wawe nawe yarabuze cyangwa habuze umwe muri bo
we yaragarutse mu Rwanda uwabuze n'uwari umutoya mujyanye yari mu myaka nk'ibiri
none se agenda ubwo yajyanywe nande
agenda yajyanywe n'uwo mudamu witwa Ola en fait nago ubundi mbere babaga muri mu nkambi impunzi ariko hakabaho uwo mudamu witwa Ola yagendaga mu nkambi z'impunzi areba abana b'imfubyi batari kumwe n'imiryango yatandukanye n'imiryango yabo hama akabajyana muri orfene ya Ola habagaho hari orfene ebyiri imwe yari ruguru y'umuhanda iyindi iri munsi y'umuhanda ubwo rero bari muri muyo munsi y'umuhanda barebererwaga abatoya basigaraga bari nko muri kreshe abakuru bagatangira bakajya kwiga gusoma no kwandika
ibyo mbwira babyibuka nawe wari hafi aho ngaho warabibonye
ibyo nkubwira ndabyibuka neza kubera ko ni mushiki wanjye uwo nguwo we uri nta ku giti cye nanjye naramwicije ndambwira na information ni nawe twajyanaga tujyana kuri Seyiseri hano mu Rugunga kujya gushakisha nta mwitwaza uko ari we bagufite information zose ari we wari uri kuri tele
ariko ndavuga ikibumba wowe wari ufite imyaka ingahe wabonye iki
nari ndi mutoya kamwe ariko njye ntabwo ubona nari ndi kumwe nabo mu nkambi njyewe ntabwo nari ndi kumwe nabo muri Oferina nari nasiga nari ndi kumwe na onkere wanjye we twe turi kumwe
none se kuki mushiki wawe atari we urangisha ni ukubera iki ko ari we kandi ari ufite amakuru menshi
mushiki wanjye ni ufite amakuru menshi ariko kuba afite amakuru menshi we yashatse umugabo nta nubwo tunagituranye we yashatse umugabo ufite ni mushiki wanjye avuka mama we na mama wanjye bava inda imwe we bagiye rero kuko n'ubundi yakuriye mu rugo mama we yapfuye akiri muto yakurira mu rugo twagiye nanjye by'umwana muto abantwara ku kaboko we ubwo mu gihe bageze dutandukana mu kivunge aragenda nyine bagenda gutyo agenda ahetse uwo mutoya
agenda ahetse Angelique
agenda ahetse Angelique
ni ukuvuga yuko niwe uzi neza ukuntu Angelique yagiye
niwe uzi neza ukuntu Angelique yagiye ariko nk'ubu ngubu njye tuvuganye ndi ku kazi already niyo mpamvu ndi gukoresha internet yo ku kazi niyo mpamvu wakuwe na telefone ya smartphone afite nake urumva nyine yahise ajya mu bundi buzima
none yakubwiye ko uwo muzungu kazi ajyana uwo mwana yamujyanye amwemerewe nande ninde wamumuhaye kugira ngo amujyane
urumva kuko ari babakuye mu nkambi ari babiri aho bari bari mu nkambi arabazana bazana muri Serena ubwo ni nkawe wabaga umufite n'ubundi kuko n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere bagamo bikoze yazaga akamutwara akamutembereza akamugarura gutyo akazajya amutwara akamutembereza akamugarura ubwo kugihe mu gihe aje kudeside wowe ndavuga ngo reka mutware agende agendere rimwe yaraje aramubwira ngo baragiye kongera gutembera nk'uko bisanzwe nk'uko yazaga atwara umwana bakagenda akagaruka ubwo agiye rero bwaragiye yagaruka bibangombwa ko aza kubaza ntago yarazi igi France niyo yarazi n'icyongereza abaza umuntu w'interpretaga basobanuriraga umusemuzi wabaga hari yaramubaza ngo ubura ko yajyanye umwana akaba atagarutse bimeze bite aramubwira ngo ibaye ngo yagiye ngaruka ngo azagaruka kwa kabiri
ajyana umwana atavuza aho amujyanye ntawabwiye ntiyagaruka
ego nuko yamujyanye yamujyana ntagiye atavuze aho yagiye ntiyanagaruka mushiki wanjye yambwiye ko mbere y'uko amujyana hari ifoto bari babafotoye amufasha amukikiye amwicaje imbere ku bibero amwe asa nk'umwegamije mu gatuza babafotora ifoto bayishyira muri kadire hejuru bandikaho papa ahandi bandikaho mama noneho mu mpande bandikaho aho twari dutuye icyo gihe kera hari muri komine Kacyiru mu murenge wa Gisekera ari Gisozi ubwo yagiye izo foromasiyo zose azifite
amakuru duhaye arahagije tuzagufasha gushaka mushiki wawe tuzakubwira
murakoze cyane muzamumagaye vema mugire muri mubona hari icyo mugizeho umukecuru wanjye amaze kugera mu myaka y'ubukure afite indwara za diyabete yarwaye wenda hari igihe yagira isoko akamubona wenda ibintu bikagenda neza
umukomeze umube hafi bizadushimisha cyane nitumufasha
yego murakoze cyane mani wamugire
agasaro kaburaga
dukomeje guha ijambo abashakisha babo murengezi François atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga akagari ka Nyanza umudugudu wa Nyanza
nitwa Mukamurire ndi zina ya papa na nyina ariko uyu ngo bageze burayimburayi ndashimbizi
none se Mukamuhire yavuye mu Rwanda agiburayi ryari
boyage avano na nchikati hafi preske preske muli kila mwishiki chandi
ahabu ya jangu nande
alimuzungu wakura kumbaya usulina ima seka ya mwili jikazi bo mwana ila jika ikibazo cha chakansira mchukuguru nono mwumuti jenu bo hainyashe jika wakura kawanga muli usulina nawe aza kumuvanya babo yavukiye bo none amuzaga nk'umuntu ushaka kujya ngo amufashe amushake abamufashe
uwo muzungu kazi w'umubirigi wamujyanye yitwa nde
ntabwo mazina ye rwose nyazi urumva kitwa kikiyo ngiyo mu cyaro nari ntabwo namenye mazina ye sije kushaka ko yakoraga muri urushunya nyuma agenda ashiri iwayo burayi hanyuma uwo mwana ahitamo amujyanayo nk'umuntu umwadutse mbega umugiye kumufasha
urashaka kuvuga ko yamujyanye bisa naho ari ugiye gukomeza kumurera
niba amujyanye uvuge noneho nyirashenge we yasigaye ahubwo ikibazo twagize nuko muri jenoside nyirashenge nawe yahise tumubura nyine mbega yayishwe amakuru dufite mbega nayo ngayo ariyo twagomba guhabwa n'uwo nyirashenge ariko ntawe ukiriho
hashize imyaka irenga 25 nta makuru yandi muzi
nta dufite rwose urumva kuva jenoside yaba ababyeyi be bose barapfuye ari mushiki wanjye uwo nguwo bo n'umuryango wabo bose barapfa usibye yenda umuhungu umwe se wabo niwe wabashe kurokoka ariko yari muri gisirikare cya FPR ubungubu njyemo barahari ko nawe nta makuru azi asibwira ko ntayo azi
none se uyu mwana Mukamuhire nta rindi zina yari afite
nibyo yishwe n'ababyeyi be bombi
murengezi François ndagushimye cyane kuba wongeye kwizera ijwi ry'Amerika tuzagufasha uko dushoboye kugira ngo uriya mwana wawe Mukamuhire aboneke abumva ijwi ry'Amerika muri mu Bubiligi ndetse n'abari mu Bufaransa n'abashobora kuba bazi uriya mukobwa witwa Jeanne wakoze muri Rusolina y'i Masaka ushobora kuba azi uyu mwana w'umukobwa rwose ndabinginze ni mu cinkoni zamba muzahamagare ijwi ry'America mutubwire ko ako gasaro mwakabonye tuzabibwire murengezi François n'umuryango we murengezi ndagushimye cyane
iyi murakoze cyane umugore mwiza kandi akazi keza Imana iba ibafashe mu uwo murimo mwiza mujye kudukorera kugira ngo uwo mwana abashe kumenya ko turi bona tuje kumenya aho ahereye kuri nyuma y'imyaka 25 turababaye cyane ariko ntitubamuka tubashe kumaje kuduhuza tuzanezerwa cyane turakoze cyane
undi urangisha ni Thierry Nsabimana bakunda kwita Shinani atuye mu karere ka Gisagara umurenge wa Save akagari ka Shyanda umudugudu wa Ryamutabazi ararangisha nyirasenge witwa Nyiraminani Adelphine ati twarahunganye ndi muto mu mwaka w'1994 noneho tugeze muri Congo kuko ababyeyi banje bari basigaye mu Rwanda Nyiraminani Adelphine yabaga Uvira n'umuryango we gusa yangejeje Uvira ahita anyohereza mu kigo cy'imfubyi aho naje kuva mu mwaka w'1997 nzanye na Croix Rouge kuva nagera mu Rwanda bivugwa ko Uvira haje guterwa hatunguwe abantu baratatana murumva ko ari benshi Thierry Hitimana arangisha reka barondore
ndi nanisha nubita Maniraguha Jacques bakunda kwita Bebe unda kwitwa Uwimana Geraldine bakunda kwita Radine unda kwitwa Ndagijimana Jean Dodie unda kwitwa Uwizeyimana Jean Claude bakaba bari abana ba Nyiraminana Delphine ese wowe utagaruye Intwari Gerard wari uzwi ku izina rya Kidasamura
Thierry Nsabimana nongere ngushimire ikizere wagiriye ijwi rya Amerika
murakoze cyane namwe ndabashimira cyane kandi ubwitange n'umuhate mukora n'akazi kanyu Imana igihe ukomye babe hafi cyane
urakoze cyane
agasaro kaburaga
tujye mu Bufaransa muhimana uwizeye Marie Noela aradangisha nyina wabo Mukabera Bernadette
umuntu ni tante maternelle
nguwa kwa bindimwe na mama wawe
iye mama wanjye yitwa Mujawayezu Therese atuye ku Kibuye gishita ku Kibuye aho zari gishita
none se mwatandukanye ryari muherukana ryari
njyewe ntago muzi ariko mama yageze kugerageza kumushaka
Ni amugo. Yitwa gandi.
Yitwa Mukakabera Bernadette.
None se yavuye mu Rwanda ajya hehe byagenze gute?
Yavuye mu Rwanda afite umugabo w'umuzungu. Yavuye mu Rwanda afite n'abana ajya muri Belgique ajyanye n'umugabo. Bari batuye Kigali.
None se yavuye mu Rwanda ryari?
Yavuye mu Rwanda 1979 ajya mu Bubiligi.
Okay. Mu mwaka w'1979.
Oui.
Agiye mu Bubiligi.
Oui.
Muri iyi myaka 42 ishize ntabwo yigeze na rimwe agaruka mu Rwanda.
Allo?
Oui, allo?
Afite uwo mutante wacu waregeranyaga mu Rwanda. Ikimbere akaramambere intambara ngo aguma ko yaregeye kugaruka mu Rwanda akaba ngo yarari en contact n'abantu bo muri famille none ubwo biza kugeraho ngo intambara iratera turahunga ngo nyine nyuma aho bari basubiriye mu Rwanda n'abandi bahunze contact ibarompi bashaka kuri paruwasi yo kumubuga ariho bafatira amakuriye umupfari tukwari bajya gufatira amakuriye nawe wenda yasubiye iwabo kontakite iba completement rompue donc tubura trace zinshi
none se nawe uvindimwe na Muhimana
mbo Muhimana ni mubyara wanjye kuri kote ya mama wanjye no kuri kote ya mama we ariko mp mashrom komodi ariko kuri kote ya mama wanjye ni ya papa we ni direct ni mubyara wanjye direct Kwa kuka nemo imaini akishize nubwa tuna abanose wa hame kizwaza ukuja wa jara mjeni chini.
Akandi kabuza shaka kukuwa za Maria kuba utarakuriye mu Rwanda ukaba uvuga ikinyarwanda neza ubikesha nde?
Nabikesheje tante ko we nta gifaransa avuga donc twavuganaga mu rugo ikinyarwanda gusa. Imwe tugafatana bibiliya yabaga ari gusoma nka bibiliya nyine ukagerageza gusoma akakubwira narayo gutyo bivuga nyine akakukorija. Ni gutyo mu rugo twavuga ikinyarwanda gusa. Iyo twavuga ku ishuri n'ikinyarwanda twavugaga
ku buryo n'ubu ngubu iyo wumva ijwi rya Amerika nta gukenera ugusemurira yumva ikiganiro Agasaro ka Buraga uracunze ibivugiwemo byose ukabyumva ukabimenya.
Ndabyumva.
Ndabashimiye cyane rero mugire umugoroba mwiza.
Namwe murakoze kuba mwatwitabye.
Murakoze cyane namwe
mana. Cyane.
Ikiganiro cyacu muragikunda cyane. Muri benshi mukunda indirimbo Agasaro ka Buraga ndetse n'ikiganiro Agasaro ka Buraga ku buryo umuririmbyi w'umurundi wa mu Rwanda Nduwimana Ismael uzwi cyane ku izina rya Ajo Balova amaze gukorera ikiganiro Agasaro ka Buraga indirimbo yihariye reka mbumvishe gato. Bumva ijwi rya Amerika bahora bateze amatwi kugira ngo bumve amakuru yababo. Hari abaduhamagara bati umwana wacu twamwumvise twareba tugasanga atari byo, ariko ntimugacike intege gusobanuza n'ibyiza. Urugero uwitwa Muramutsa Jean Bosco yatwandikiye atubwira ko hari abamubwiye ko twarangishije mushiki we witwa Umuhoza Nyiramatayabo, ati ndi musaza we mwanyina wabo, mama yitwa Mukankuba na Eliya na data kitwa Kimana Gaspari, nyina wa Muhoza Nyiramatayabo yitwaga Mukamwezi Specioza, ise yitwa Ndagijimana, ati jye na Muhoza twavukiye mu karere ka Kayonza umurenge wa Gahini akagari ka Karugarama umudugudu wa Myatanu hahoze ari muri komini ya Rukara. Waza azi uyu mukobwa Umuhoza Nyiramatayabo na akazina bamuhimbaga waburiye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1996 yatubwira kandi mvugana na Jean Bosco Muhamutsa nabonye ko habayemo kwitiranya kuko hari umwana ukomoka mu cyahoze ari kumini Rukara witwa Mutuyimana utuye mu Bufaransa wavuye mu kigo cy'imfubyi cya Masaka akajyanwa mu Bufaransa nyine nyina akaba yitwa Mukankubana, ariko we yavuye mu Rwanda mu mwaka w'1992. Niba rero haruzi umubyeyi witwa Mukankubana wari ufite umwana witwa Mutuyimana wamwohereje mu kigo cy'imfubyi cya Masaka, uwo nawe yaduhamagara kugira ngo tubahuze. Ikiganiro Agasaro ka Buraga twari twabateguriye kuri uyu munsi ni hano kirangiriye. Abana benshi tugishakisha barimo Todeta Kambayire wavuye mu Rwanda mu mwaka w'1990 anyuze mu kigo cy'imfubyi cya Nyakwigendera Gisimba. Hari na Bampire Marie Jeanne wageze mu Bubiligi mu mwaka w'1994, Gihozo Samantha umaze imyaka 11 ashakishwa na mukuru we Ingabire Farida ari mu Faransa ndayisaba na mushiki we Nyirantezimana nabo bari mu Bufaransa w'amahoro magnifique na bandi tuzajya tugenda tubibutsa kugira ngo agasaro kaburaga gashakige hamwe impundu zivugire rimwe naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana kw'ijwi ry'Amerika.